anka mahadnagaana gudoomiyaha degmada oo isku shaandheynta suubi iyadiiyada anka mahadnagaana uno dhaang mahaysana arrimaha bulshada oo maamulka xaafado mahaysana gudoomiyaha ayaa iyo shaqadaasi yani kordhi waan iyadiiyada anka hambalayni isdhexgalka bulshada iyoona iska dareerowka iyadiiyada maaradeedan shaqayahayn xaafado iyoona maaradeedan korena degmada ilaa dowladda hoose iska hirigna shaqo feeleen oo dhahayd wadooyin badan a jiran oo hataba an shaqayahay oona biyahay oo maanaha gooli degmona kaashadahay aqabada hortoo na horsuran bulshadu qodobka koowaad waayo majiyar bulshada hadii la wacyigeliyo ma gurigan sisharadore wadadan ka dhisanyi intan mitr kuba leera may dabada la galayan qabiil iyo dabada la galayan burbaleen badan a abuureen adeegsi badan a suubsadayan marka saas dartie aqabada horta bulshada badan saasu waan shaqadan wal dardargeliyahay le hadii wadooyin o maarde wadadan o suuqa sagaarada ku bahaas abaaladooda ka dhiyaas iyo mashruuc iyo diyaare ilaa hatamay dhagaagu haysan bulshadiiyo dhagaagu haysan hataa afar bir ilaa shalay ayinka dambeyti ilaa shalay afarta hayti wacaygeliyaayo maaradeedan koreernay wadadan halka bohoy wadadan alasiin dhisay wadadan halka bohoy wadadan alasiin dhisay lahaa maalin weel bidoojo ka dhex jiro weli hatuwal dhagaaginan lahayn reer degmi reer gobolna maanaha oo leeyin go-aankanka fudud go-aankanka dhagsa badan maanaha haddii dadkan adkaysadan maanaha sahal weeloy sahal weeloy liya maanaa bulshadiina aqaba etaa maaradeeda horumarkiiba maanaha horsurinta taasa maaradeedan koreena aragaano